baby it is a long time nne ndo muṱuwa ndi khou amba zwa vhukuma ndi dzulelo muhumbula isina eno tshila tichakona habe zwiya baba zwi vho tonga ndi tshilonda ndi azama uri ndi hango but zwi kho konḓa na u onda ndi kho onda konḓelela tichakona khoḓi u khou mfana I miss you 3 months i vho tonga ndi ṅwaha hope lufuno lwanga nene u tshe o lu fara listen to me songo thetshelesa zwa vhangana Could they try to forget about it but ziko hana ndo no funa ene nga ste funa mung Bilu yanga de nekeza ene noti mungwe dene partner yanga without anything akone You're the light of my life now timu boni
Majesty Records
Nati konuchira ene asio zini Nati koni Nati koni Nati
They miss you, no. Yeah, your children is dead, niggas gone, you know. I can't live without you, you know. Yeah, I try to forget about it.
Koti I try wamba ngoho zwiko konda Chira ndisi naya wamba ngoho ndi chironda Buchironi ndika dhimu toda Koti I can't lose you Chira vunga konda I try so hard Uri move on zwiko konda Koti don't leave me Kana zwiko konda I miss you now zwitu zwiko konda Koti ndisi naya zwibonga mutu asina buchiro Gaba ndoda kara na money Pati mbiluni tizuliro Funo rwashu ruko druga like ndi muliro Tukane auna vuchiro
Majesty Records
Nati konuchira ene asio zini Nati koni Nati koni Nati konuchira ene asio zini Nati koni Nati koni Nati konuchira ene asio zini Nati koni